maka agbara aka azọ gị ala onye ji ji a na-akọ ya ji na-egbachi ma mbọ ike ọrịa nga ha nara gị lọ bụ gị nna
ogolima bidi ebiko nataba na nataba ogolima n'obi dị ya ogolima n'obi dị ya ọdịko nyafulu chukwu anya adịdị mma ka isi agwa m okwu na-atọ m ụtọ adịdị mma ka isi enye m nri na-atọ m ụtọ ịmana ịzọbugo mo nne n'igbue mo n'igbue mo nne n'igbue m echeta mụrụ ya mụ ife gị dị m n'obi o ụnụ onye ga-ebi n'udo n'ọlụ n'udo nne n'igbue m ụnụ onye ga-ebi n'udo n'ọlụ n'udo nne n'igbue mo
ugodia
ni ade akwogoli malobi die adiga fluchu kwanga ugodia ugodia e ni adili celestine nugo ugodia ni ade Ogochukwu mgbana na ni adili m Onye mago meji odegwe Ala na azu nwa Onye umu di oka nnenye Oro gi na mi ifoma Ifoma nwa mgbemena Apu na nwa umu di oka e Ifoma chukwu ni adili m Ifoma chukwu
Baby, would you want Papa Jima? You want your desert? You want your Jumel and them? You want your visa? Baby, never mind. You are in the barriga. I get this again. I don't get any more. It cannot
get a little
Victor.
Why am I doing Motala Motaya? Wabulu ome na mweri odogu Kene sielu m, ezi ne wani Ezi bo unyagi Ogoli melo obidye Ia di li vikto dogu Neni buom
Yeche ta mwole amu Ife gidi mnopyo Uno nye gebi nudo nolo nudo Neni buom Uno nye gebi nudo nolo nudo Neni buom Neni buemo, neni buemo Eche ta mole amu, ife gidi mnopio Muno nye gebi nudo nalu Neni buemo, neni buemo Neni bueme, eche ta namu amu Ife ge ato bueme Muno nye gebi nudo nalu Neni buenu mo
Aburo gwangwang anirune dedo wagu o ona gugu magugu magugu magi magawi higeri beja mara chuwari ugu
chukuna me
chukuna ega konam chukuna mwa konam
chukwo
iya kuye mwe mwe chukubini kwe akwena chukuna